alal bare sappo e jeddi lewru juin hitande 2026 kraabe to gondom heraade hejuji amin de lendi e mangal mudum wakat jam o fu min calmin am sanne wakati amin kertanaado emission amin mom noddire faabondiran don emission humanitaire o yottike de studio tamanika e radio ngaji jukkondirbi e mudum le nyaloma hande o le odo emission mi garam halde hala commune gawo koltaado wile le nyaloma hande o yimbel hewbe e gube ude jonde muy emi urbe le lamu kidal kanyu mk jippinaamale on do nokku dum wadi ciagal imma daraji gaddule leede amen di nogay joy lewru avril bettindo ndaram badja ngara du fami kala to mahala yimbe le egube ude jonde mu em tondo holtama wiide ko yettuto yimbe le uynay didom egube ude jonde mu em kam en wondi wurde to e ala halizi tirde sanne ben do yimbe dogi ude nokkule mu em sabe rafi denagu o dido galleji le nyaloma hande o kam en kan wondi wadde to ko won e bawde mu en fu yallan heba ko nyaama nokku to natata fa yetto daranade cellal mu em tawede imma daraji gondudi wadelle on do nokku fa beedo yimbe le heba faabede ka fuko be kasindine mudum ko ka wala fuko haade non holitiri wiide gollir galgal noddirta development social on do nokku on garam hedaade ardido on do nokku le nyaloma hande o don lamin dolo mi timmiran dido kabaruji e halde hala proverbe de la semaine am nyaloma hande o holitama wiide neddo ko hebi aduna mudum fu turto nokku to yewi kono fu woni korokado hala on garam beedo rade faamu e le odo emission secret non sembe kabaruji dem joganam kigeede hande bismilla modon hedaade min lam gawo holtama wiide ila timmoɗe lewru menu yimɓel hewɓe eggube ude jonde mu em urɓel région kidal kañum en woni jippinaɓe le on ɗo nokku ɗu waɗi caggal imma daraji gaɗɗile leydi amin ndi nogay joyi lewru avril ɓettindu so yoga e galle jippille on ɗo nokku kañum en ka faaba muyano wondi waɗede fewde mu em saabi imma daraji ɗe kanankoɓe kañum e guldimɓe mu em wondi wadde le on ɗo nokku yimɓel hewɓe woɓɓe kasem eggube ude jonde mu em kañum en ka holtama wiide ana ala haaliji tiɗɗi sannele ɗiɗo nokkule to ɓe jippina daraji kewɗi kañum kana wondi waɗede tom yalla koɓe kasindini e muɗum banggal himɓe yurmere kana heɓano huncenede hoore fa keɓen famtare anni ko hadisatu mouhammed mayga heɓani en dow majjumdo fettago mawdo sama sikku kañum ousmane ñali bouly
to gaw toon alahaali yimɓele egguɓe ewruɓe kidal jojati wembere guila cakete lewru mendu temeɗe kewɗe galleji goni egguɓe warde le ngallure aska en ɓe jalti saabi kuteji bonandaji ñande noga joyi avril ƴaɓɓiri ndu ana ɓeeɗo garɓeɓe Fadimata Walet Kanam e Ibrahim Nuhun Mayga heɓgol mabɓe faabaji e tawede foof ɓe koltiwiidi ko hasindina ko no heewi fa hande
min gari ɗo saabi rafi ndenago o mi wardi e koreji an fou so wona joom suudan kañum warantawa min ɗo caggal joni gonga min bindama kamiɗen kasindini ballinguji banggal guure sukaɓe amen min dawri e kamiyoji les mobilage yogaji a tawan ana ɓuuri himɓe temedde ɗiɗon e debbe sappo galleji ɗiɗi mburnammi mi yettira honoon feccernoɓe hakkunde galleji bisimoji nde julde nde min keeɓi ballinguji ka komin kasindini fa handen ana mawni
tawi nde wona egguɓeɓe foof keeɓi faabaji jogaɓe kay fa hande ana gondi telaji les nokkuji ɗiɓe bisima hononi kanko Kadija Mayga jottiɗo gawo yontere ƴaɓɓiɗe nde ana wondi makko ɗum ɓiɓe makko nayo fay hunde ɗum ɓe ngala
masibaji e war hooreji gaɗɗi kidal ɗi laatiki sababu amin ƴiwa gendi amen warde gawo komin gari ɗo min keeɓi balliguji iwrude e développement social hokkude min guureji daague e cuddamaje fa hande miɗen kasindini balliguji saabi min morsi jawde amen fou min joppi jawdele amen e komin jogui fou miɗen kewi wonɓe hande en leyɗi tiɗɗallaji miɗen jogui gikke heɓude balliguji
saabi oɗo alhaali o service ji laamu o kañe paabotoɓe banggal neɗɗaku na gondi imma daraji yalla hinnaɗi kasindine déplacé en ɓe nden faabaji windgol inde ɗe na jokiti yalla fa hande hinnaɗi no handiri jogola galleji hoyfi yimɓele hoyfiɓe keɗɗanna docteur Hammadou Traoré hoorejo développement social laamu gaw
saabi mballinguji kanankoɓe leydi mali ndi baale ɗe ngala e wi laamu kañe gollirɗe nations unis gonɗe ley o nokku min keeɓi daranade himɓe egguɓe warɓe ɗo le walluɓe min ana hen programme alimentaire mondial PAM UNICEF OCHA action contre la faim wol vision kañe baale kewɗe goɗɗe kominiɗe neɗɗaku galleji temed tati e capanɗe jetti e jetti woni garɗe arande keɓɗi mballinguji ko laati do kabaru guure daague e nandore mumen kañe hokkugol hakkillaji lobbi min gaɗi imma daraji daranade galleji kewɗi ko sakkide joni ɗon wonkasen warɓe ɓemin bindi yontere ƴaɓɓine nde galleji capanɗe jetti woni jotti le o nokku caggal muɗum galle capanɗe jetti e jetti gaari ɗiɗo ɓerde darannugol ɓeydu ana hani fuɗɗude alkamisare nde
à partir de jeudi.
Serviceji développement social holti wiide gila fuddode grangal jamarende galleji temede joyi e chapande jeenay alhaali unyaaji taton e temede joyi chapande yimbe pabama sabi imadraji lamukobe kanye pabotobe neddako
Mamadou Samaseko Ousmane Niali Boule on jaarama san e le yottingol sakraabe amen be dido kabaruji ONG mo noddirta grefa wadani modjere yimbe hewbe egube ude jonde mu em le lamu gawodo wadi talataare jeenay lewru juin bittindu ele odon balla ana moto kata kata ni ngaji fayeto podde ewtagol ben do yimbe mere mere dagoji fayeto mahanande do en nukulato be bawi nandude hon mabbe no yawiri odon balla ban do yimbe kanyum en ka wadnama dum yalla ala hali mo golle mudum le nyalama hande o ka ana heba huncenede hore le region o mi kotiran jonka zogofina ana le commune rural sakoyba cercle segu ko uri galle chapanjoy yimbe egube ude jonde mu em kanyum en woni jippibe le on do nokku e be bara yimbe teme tatom dugube rafindena o yude le wuddu leedi amendi njottibe le on do nokku le hakkunde mabbe ana Boubacar Janda jodirlo on do nokku ana heba duubi jiddi le nyaloma hande o ciagal ko yuwi dege sago ana le cercle bankas on do gorko ila nyande jippile on do nokku ana wondi wadde ko woni bawde mudum fu yallan heba daranade hore mudum durugol dabaaji remude gese fayato golle tuskoy kewkoy kasem ka o do gorko ana wada yallan heba daranade saddaaji mudum kay sadda galle mako Mohamed Cissé kejo dam en gondol do nokku yehi yidoyde makko anni ko hebani em do majjum do fetan mo do sama se ko kan sita silibi
Boubacar Janda mu yoy e dubi debbe na to balejo mo wana darna sanne on borni pulver makko bodejo ma te pantan balejo na kawre makko le nokku nodirte do zogofina yontere jabbine kanko jiaado cercle bankas ne region Badiangara o holliti on o nokku gidi tan o nya dide sappo jene kanko ga e galle makko o waddo suudu on jogi bibbe jeddon worbe neyon e robe taton weti fo on golla yalla heba almasaddaji makko godi ko na heewi sifa sanne on mara dabaaji on wada golle gese fata kasi itude nyamarde le fosi nga nannan mudun
ne buga baramunke
ne gada golleji kewdi demal margal dabaaji golleji laddeji di ouvri en ko nande mudun min chubata ko golle de kala ngardo amen soni min kawru do gotum min kinoto golle o dum latto sababu min bawana almusaddaaji amen de don chogu tonga ka fi bangal mudun rawanan tema tattu wonno ka hikka nyaloma yu tema den nay
kare kemen nanani
o holliti o joti timmi de ni genni festa alaaji ana woodi o holliti fa hannde won nyalaade yogaaje do hebata gollal do ana heeton tilal seedan bangal guurey ngam holliti fa hannen kawnga yimbe gennini ben kawre daana wotere
cemani naani
nguri nayo e ndewi taton jogim sato mi heba jatti alaaji e kamar mu wato mi wala golle mi nyallan yeso butikaaji ma cuudi hikka kay mo husno fi haadude nayo isko ambe fufo nyawi non nyande goto to ene kay alhamdulillah kawal la hakku amen jatti
an yafu wubina
nyalman hannen o holliti misri sanne ciagane baale faaba munya be yimi egube famditile nukkude ono do fa handen hono no jayi dajere hibirte yalla hebo wirfito ya surba makko yalla hewta dimako makko dum
wati do kum be
wati wadi non non ke banon no faabaaji enjinaaji ka gila hitan 2024 do taadi san yela am min kay do wakkati kon o ka do tilla timma yela min ke ba rutaade de nukkuji an
yorawla
le nokku noddirede zogofina ko jamaare egbe jodi on nokku ande tilal saturi sanne hono misali lafi cuutte walte culmorre nyamireji hebude chafaaji nyawno di enannal mudun won tilalade won le mudun dongu Mohamed Cissé hebni sijo tamani yude segu
neddo haana joodaade so tumbudira juude mudum fayso neddo igulo yude jonde ma golle kayim tam hokkata bi adama ndi mako mudum Boubacar Janda kayo goto e hakuna yimbe hewbe le nyalo mo hande o gondube wadde ko woni e bawde mu en fu yalla na heba daranade hore mu en darono sadda galleji mu en Badiangara ko uudi yimbe uynay didom egube uude jonde mu en kanyum en hollita wede ana wondi wurde tum le ala haliji tiddu sanne rafi denago eggini beedo yimbe fu uude jondiji mu en ebe gondi fewde chadel kewde le nyaloma hande o di yoga e mudum ana hebugol ko nyaama to nanna hore mudum nadu sawraade fayso imadaraji kewdi ka ana wondi wadede fewde beedo yimbe bangal himme yurmere ko be kasindine mudum ko ka ana heewi faham non hollitiri wede horejo kumani do gollir gangal be noddirta service local du développement social et de l'économie solidaire fa kema famtar anni ko kanko adama jigiba kejo adama gondole on do nokku landondire e lamin dolo
bon par rapport au
Au nombre de déplacés, il est vraiment très difficile de
Bangal al adra e gube so gonga halanti di mu ande ka jateji di jogi di zambara nyaaji di etteme den nay e joy galleji ane mabbe ngado ba yawaraji ka non di do jateji tan min jogi wakat juno bangal fabaji di development social wadanta déplacé en banyangara ando mi bide min len gollida e pabotobe hewbe den fabaji di min gatta di ko buri hewde nyamduji ana hen kulintereji goddi dun ko hen pabotobe fu dunno nakino kabar mudu sato ana wodi yimbe le jogibe tiyallaji bangal hakino te min kinnoto deno dido woni golleji mawdi di ngadanta déplacer en gonbe gab yo gonga jati bimi yo ana hakunde e gube ngado be yawraji deno tiyallaji di jogi bangal wutade nokkuji mabbe di bangi goto yo sabin yottade nokkuji mabbe di wana fe hunde nibinde bangal rafnde nagu ana wodi dun yogabe jibe wutade nokkuji mabbe ka ciudi mabbe di fufu kelama deno hanta fonno dido nokkuji di mahe bere dun kasundina kewde nangudi honon jam e ko nande mu an wodi dun be suka mun en ndem windama école ga en dido sifaji di fuf na hadabe rutade le gure mabbe de bangal yimbe le gure kebe rutade nokkuji mum en ana tidi min ko objectiji hakika ka famdi fuf fori be gure tati man nay kay hebi rutade le gure hono paru wagjini simikanda wakati wad non ana wonno hen dun yimbe jallo ewes ka wobbe be kay jahantun wada wattu sedan ngarta kasin won gado be yontere ma badde didi fayutare balli tati be fuf be ngartan den wona feewu tugol timugol bangal landul ma do noddango ko jogami lamu mali kay ni pabotobe yalla be ngatan hakilo egube be be do rutoto leni ko mabbe le denagu andon bi fahande jiki amana yobi do mabbe sabi ngorbe gabbani garabe na hasindini fahande fabaji jibbe rutare be dun na jidi wotene da hakilo nonno mi hal non ko jabbi mur fuf bangal sirusiji hasindini na desan e kany chuudi mabbe kelaade duubi kewdi kandi ma heede fultidon ton min kasindini fa hande babatobe yala be do déplacer be na chulta
pour vraiment mettre ces déplacés ces personnes déplacées à l'aise
yewtere amem artiste invité le ñaloma hande o ko amin jaham yidoyde e wan alisco pullo jado laamu sikaso le ñaloma hande o ka bamako do woni le den noddirta sebini koro wan alisco yo rappeur om haltana am hono golle mako jimi fuddiri usman nyalibul wonko landondire mako
ari briga artiste invité de la semaine kebi suko jokolle mo hodere mudon dari kanko noddirte do wan alisco ka en kebi don labi kewdi do plateau meden do nen handen du en kawre mako na kanko jaato wari do studio meden do wan alisco salminima
san grand frère
ada selli
alhamdulillah
en bari ni seeda de
ah wadi balle didi seeda
e wan alisco ka hande kay wataake presenté yama wan alisco tam mile kay fulbe mo anda mo wala fe ngana fulbe na andi wan alisco e jottaako ngade mo presenté me jokka en landoto mo fa hande jokka be andamo andube mudu beeda andude mo honni wan alisco
inde mudu yo ali yettore mudu wan wardo fa yewtina pulaku poddudo jimi ana hen fa do yottido woni hande
den wakkati jono ko noddireda hande jaati kay e projet maada joni yo concert ponida wadde
sande
concert o manda watta tafo
concert o na wada le 27 so Allah holli en noga jeddi lewru mars ni gonde mo
lewru mars ni gonde le 27 mudo
so Allah jabi
hoto watta
ana wada le palais de la culture Amadou Ampateba a partir de 16h golle de fufudan sha Allah so Allah jabi
dako nen hodi biata pulaku e de yambere
ko biami pulaku jan goto futtino dum wara dum wada yeso mun fay goto fati head chagal e majjun sabi de so pulaku noddama pulaku hani notade bibbe leedi mali fu nodda ka pulaku ardi
den tawda do e wanalisko e golidido maade e jaado maada e kanko monodire abba boli abba assalamu alaykum
wa alaykum assalam rahmatullahi
salli
onseli basra
hono goro day golleji di
wallahi alhamdulillah
e hono organisation wori handen yima daraji
bo alhamdulillah ala mom halde hala organisation meridi do tafor salminde pula ko fu salminde kala biido biima alhamdulillah hande eredo e tawado e alisku kabar concert o salla jabi inshallah le 27 mars pula ko fu noddi dun yalla fur ngaren tawndiren palais de la culture salla jabi inshallah le 27 a partir de 16h pula ko fur immo ara hen salla jabi organisation yen kay bi hen salla jabi inshallah
e wan alisku ma wardan maado hitan ko fado ko wada organiser concert mo hikko est ce won ko sendi dun e concert nga jabbi di
hikko on wadi difference mawdo sabi yimɓe nana palais de la culture, palais de la culture salngaji ne kewi ton, mi hikka sal fu ɓurɗo mawnude o ton ɗum hani waɗude. En plus kala taykotoɗo concert ngaji ɓettiɗi fu waɗama fa woɗide, mais mo hikka o no yarata ni fay promotion communication ngaji muɗum no yarata ni kañi e heddiɗi no waɗirni no waɗi différence mawɗo. Fay ɗum tan an hollake ko mawni ana fani warde surprise ngaji juɗiɗi sanne sanne waɗan ley ton so Allah jaɓi.
Wan Alisko, eɗen andi artiste kay sembe mu daaro andede yiɗede, mais kinata e kañum waɗa golle lobbo, mais hitande du fu ɓurɗa yiyede, ɓurɗa wadde inde e leñol fulɓe, heɗum woni sembe maɗa?
Bo mi wiyan tan mi yettan Allah. Allah e duwa wuji ɗi jiiɗa ɗi kañi e min e horanno hakkille o wordini, saabi so a yi neɗɗo aɗa ɓeydo ñande fo aɗa ɓeydo fo hakkille ma o wonno aɗa wonɗa aɗa gollira. Saabi hande exemple mi waddi collaboré oɗo hande, so mi lataki no moƴƴiri, mi waɗiray no moƴƴiri janggo kasen min beldata kasen. Ɗum waɗi mbiɗa wawi wiide tan Allah woni force o e duwa wuji ɗi kañi e hakkille o no wordini.
A taki tan mi yiyata aɗa yalta sella sanne ya wakkati yoga tawn a won hono Burkina en, Cameroun en, hono wiyete Ghana en, leyɗe fayde yoga neɗɗo milta yalla feewi e fulɓe gon feewi, aɗa yiya aɗa yaha toon Bene en jokka bon yimɓe yewɓe anda yalla leñol fulɓe ne jogui toon sembe fa nodda artiste ɗi mali ya yimano ɗum ɓe ɗum hono jarata, hono ɗum ne waɗirata fa jaltira le leydi meɗen fa jaale ɗe leyɗe.
Bon mi wiyan tan toujours alhamdoulillahi ɗum fu ɗi dogoɗo koddiroje Allah ɗe. Bon pulako ne saaki nokkuji kewɗe fulɓe ne heewi sanne Afrique ɗo.
Rafi jawdina wadaneto e dawol miraydi wallude baba gasata sey mi dawa, miraydi wallude nene gasata sey mi dawa, miraba nawoni galle gasata sey mi dawa, mi anda sella yototon ko mi da andi kamya.
Mi da wawi wiide tan e dow nani nani hande yimbe battondiri, wonɓe Bene ɓe, wonɓe Togo, wonɓe Côte d'Ivoire, tawaɓe Niger, Nigeria, fayade Cameroun en fu hande eɗum yiwodira dow réseau o. Bon so a golli golle laɓaɗe, a golli golle moƴƴuɗe, so noppi nani weltike fu guite ne yiɗi yiide ma, donc ɗum wonno sababu majjum. Ayi
nene heɗi woni joni ko milotoɗa ko jiɗɗa wadde ka waɗay?
Bo ko jimmi wadde komi waɗay ɗum ɗon kay efke yo wotere tan, ko jimmi waɗude komi waɗay okson ka laatike surprise am sanne de.
No par exemple joni aɗa andi an miila no puɗɗanoɗa nden yalla aɗa yaha Ghana en, de aɗa yaha Burkina en, de Cameroun, a miilano ɗum, mais joni aɗa wawi wiide no aɗa yiɗi fulɓe gon fay Belgique e
no ɗum ka projet am.
Est ce que a meeɗi yaade e leyɗe tubakuɓe?
Meeɗay yaade ɗum kay ana le projet am. Aɗa andi yaade leyɗe tubakuɓe ɗe kañe ɗo Afrique ɗo ne waɗi différent. Bon mi yiɗa tan immade mi yaaha par exemple mi yaha France hande mi waɗa toon balɗe feeɗa mi fiito, walla mi waɗa concert goto mi fiito. Ɗum dar ɗum wona ko jiɗɗimi,
ko programme mawɗo, organisation
programme mawɗo hani waɗe tourné mbiɗa wondi e lanndinal mum e golleji muɗum. Ɗum no ne wawi ɓeydade France, Allemagne, e Italie, Espagne, e et cetera, yono ɗi yonɗe leyɗe. Bon miɗe gondi ɗum ɗon, donc ɗum kam mbiɗa wiide fuɗɗu ɗum.
Goto fuu yi Alice ko concert ngaji muɗum aɗa wawi lardere page ngaji muɗum fof, nder page ngaji makko fof a tawan Cameroun ana hen, a tawan hen Burkina, a tawan hen Togo en, Bene en, kala ɗo pullo ɗo woni fof a tawan toon concert makko am toon, a tawan omo anda toon, fulɓe gooɓetoɓe ana andimo, kala bamaraɓe ɗo jiiɗa artiste ngaji muɗum seɓɓe en kañe goɗɗiɓe fulɓe ɓuuti palais ngaji ga enen fulɓe meeɗal yiide ɗum tafo. Aya hikka Alice ko wari ɓamde nokku mawɗo espace mawɗo onoddi pulako o fof, yalla furgaron yalla organ kaɓat organisation e mbiɗa hen salla jaaɓi inchallah.
D'accord, jimol maɗo gotol won toon vraiment min kay belgol kam sanne gona jiminiɗa Cameroun ngol.
Ayo
o hono keɓriɗa go hakkille yalla ko
bo hakkille o no wardi. Miɗa yewti danno e yimɓe Cameroun sanne, ɓe ɓooyi dun ɓe haalana kam fay yettade ley commentaire ngaji am
seɓe kala
TikTok Facebook wakkati fuu ɓe landoto kam Alice ko mane garta Cameroun, mane garta Cameroun, do ɗum e bandu en ɗon miilimi. Ɓe ɓooyi ɓe nodda kam ɓe wiya ɓe yiya golle yam eɓe jiɗi golle yam nenno eɓe yiɗi yiide kam nden wattu o wara joni allah feccimi yahan cameron nden wattu o wara joni allah feccimi wari cameron mi wari cameron mi wari ƴewde sakiraɓe cameron Paten keppan jamme wane mudego heban paten keppan jamme banga do yen ko ngarde men baba sadu mo cameroon wi mi
na instagram mi wori ton
takira be wonto malie en jati ne kewi ton a jeyi dola jambe fulbe ha be malie en kewi ton sanne et puis so dum juwi en pula ku to tawa fu fulbe kay fu goddo na wawi demle de kanyi e leede de seeda non fulbe kay wala kerol fulbe fu goddo donc so mi ƴuwi mali mi yeehi cameron mi wari ɗon yo dow inde fulɓe jaami donc dow inde sakiraɓe an jaami woodi mi yeehi ɓe teddini kam fa kadde teddengal
hakkule jimmi ma ɗuɗu won jimi kewɗi kay e hakkillo ma aɗa ƴiwata hono min ni gorrumi
eyo min ni gorrumi
miɗa ñayira pullo jimmi kewɗo wonto ɗum ka fo aɗa andi ɗum ka hakkillo ma tan an miiro to taƴi ɗin kay mais jimmi yogaji du wonto aɗa yimana himɓe ndenno ɗum ne hono wardata jokka tan oɗon bellidiri tan na jomum jaati wiyata mani mbiɗi jimana kan na hono ɗum ne wardata
na guiɗiraɓe maata e yimɓeɓe par ce que artiste minen nomin wawi minen min gala ñeyɓe minen min artiste maintenant so neɗɗo yiiɗima teddinima wallima tant que artiste hono mbawɗa yoɓirde ɗum
so wala
yittandewona andu jetta ɗum
jetta ittana musique goto
bon ɗum ana hen woɓɓe ɗum yono teddinɓe men de waɗaniɓe moƴƴere de somin jetti ɗumɓe soɓe nani ɗin ɗin welamɓe kamɓe ɗum ɓe wiya eɓe yiiɗi waɗanirede noon ɗon ɗum ɗon min gaɗanamɓe proposé caché so jomum min pooti hen jomum yoɓa ɗum min gaɗana ɗon noon
ene andi leydi meɗen ndi eɗe mbowi haalde haala muɗum basiji ɗi gaɗi himɓe hewɓe eggui joppi guure muɓɓen hande hono jiruɗa kabaru hono himɓe egguɓe leydi meɗen ndi
bon vraiment ko metti fa yewtude noon hunde yurminide sanne ndenno ko mbawmi wiide tan yalla waddu potal e deeƴal
amin ya rabbi
ya rabbi par ce que haala majjum jaate an tiiɗiri kam tellement que somi miccitima ɗum fo ɓernam na metta tanne dow majjum mais ko allah waddi wala fo ko neɗɗo wawi muɗum dow ɗum fo waɗi sababu par ce que min eyi miɗa jogui tanne mouvement ngaji ɗi gaɗanmi caggal leydi ɗum ɗin goɗɗi muɗum jaate celmi e muɗum kam mari mi waɗa ɗum ɗo par ce que yimɓe hewɓe ne yiiɗi so événement waɗama ni organisé so jaama hawriti toon na ɓettina ko heewi dow neɗɗo stressing aji goɗɗi susiji fou ana hen quoi
waɗaɗ ko gartata e leñol meɗen gulna kañe kanankoɓe faade mabɓe
bon ɓe kucca e mabɓe ko laati fulɓe ko laati leñol gongol fou kala gaɗɗo déplacé de tawi hoore mum ɗo anda yimɓe ne hani gartande ɗum hakkille sanne goto fo no wawi wallirde walla so jawdi so fay du'aw fanɗa
abba boli heɗum ɓeytane dow kabaru muɗum
bon aɗa andi no alis ko no wirini ko noon tan sa wiyaɗa haala haala muɗum ɓerde made yaafa no wawi fout yiide bandiraɓe maɗo hoore hoore ana waɗe ɗe kullantine e gueɗeji goɗɗen toon yaafa guureji immima yimɓe bonni kaake jawɗi booni bon ñagoto allah tan yo allah waddu jaam hay joodi yo allah waddu jaam e leydi ndi yo pulako yaaru yesso
aminminmin
gaɗa kereyiɗe papio ɗum tamana walla men toutere naɓa tiktok satino a réalité walla e toutere
nyalade kawde tambere ande kaya chemen tultina ande yo fete ede yo fete victoire sa mede fete ande yo fete ede yo fete victoire sa mede fete ande yo fete ede yo fete victoire sa mede fete.
D'accord. E wana lisko dokay tiagal o concert e un projet ngaji goddi.
Projet ngaji e kewdi na wonna mojjine warde. Mais so Allah bawdo jabi so concert o wellike dum don du yiete inshallah. Se do joni joni kay. Concert o ni won
won do hore de
kay hore fu dum tan yiata tafon. Wana dum welli joni. Hakkilo jaati foccaki taw.
D'accord. Ay Allah faabu.
Amina ya rabbi.
Layton ko beeta.
Ko jimi haali sakka.
Nyaagaade fulbe nyaagaade wala bandiraabe.
Wala mi nyaagi on fof on furon baawi warde parce que du kabar pulaako en furnyan tawndiren ton ko fina tawa dum furana hen sen furen tawndiri ton Charles Jabi so Alice ko yiyama dum do aduno o furi yiyam do aduno o yiidum ko promotion culture meda won don bon yete no yete fulbe babi nokku boti do alhamdulillah rabbil alamin ay dum fur ko visibilité no wala do tan ko international parler des fous yo pulaako yaru yes
d'accord okay mila sakira meden hettobe wakati o joni be pami go dum wana Alice ko kany gondino en do kanye gollidi do makko abba boli en kali haala mudu hande ana fawi joka do kabaru e concert makko mo andi wadde organisé le 27 mars.
Voilà,
27 mars wi himbe bibbe fulbe yidibe fulbe jingonobe fulbe nyaayirobe pulaku fu njalta nyande noga e jeddi lewru mars ndu hawr o concert wan Alice ko holti en wiide concert hikko o ana seedi e mo duubi jabbedi di
faado burti
de faado nokko bawdo o ma
nokkuji de wana gotun dabareji dawraade din seedi fay jammaaji di latta ko goto
bismillah ne goldido modon tatabo e garde mudo hono on wiete
o manager dandias
d'accord manager anda jota ma sanne d'accord jeune frère mi joyti ma sanne abou boli mi joyti ma
sanne
Allah wallu en ko dardeten dum
amin
concert o sago meden lato hen
amin rabbi inshallah
peut-être bon ko jidda beedo ton fan maade en na studio tamani hedotobe dum
wa wadde freestyle seeda tan e pula ko Allah yimbe ja
goddo da tewu tato wodi tawe ana badima ada warto bateke warun tawe ana bangema o fukin hakille ma ayyan dum bangema duru hakillema ayyan dum bangema fadi imin hakillema sino ayata du bangema ofukin hakillema ayyan dum bangema duru hakillema ayyan dum bangema fadi imin hakillema sino ayata du bangema.
Merci bien Van Alisco.
Proverbe de la semaine mom jogani om nyalo mo hande o ka anni neddo ko hebe aduna mudum fu yembe be yuwe mu embe ni o sakitito e juude mu em hodo woni koroka do hala kejola ammi gondo le lamu mutti do woni Mamudu Komina wombe londondiri e mudum e do ka do hala anni ko be bi
woni laati fu jafta dindal mudum woni da fu aburta yimbe ma feza hebi jawdi ko kedda aduna ma fu a yawta yimbe ma be mo bilde e mudum fu yoppete o sa hebi huuni pat jikita yimbe ma
no fondu diwri fa toyi fu sakitoto warta e nokure wala maru mudu nenno ko neddo heboyi jawdi so hebi andal so hebi andede fu wawa hebude nema wawa weltade no yidiri fodde nokudo juwata do kay e nokudo rimado nenno ko neddo boyoyi ladde fu yewete suudu baba mudu no gadden fu en jeban en muyete wartude e hewtude nokure do juude e mudum do
neddo ga anda wiide no latirda fu e li bitul anda wiide do jeeda do do cakkititta no gatta fu sa witti par njeggita do iwda do par njeggita sare mande sa hebi moddere ngarta li wuruma balla sakiraabe ma balla horema anda wiide jawdi sa hebi do li mbuttu sa yeccitaaki do iwda do latto jawdi mere no mere nodda bandiraabe fulbe fu be anda wiide neddo wittiri fu sare do iwda do won nokku mada be tinno be bitti mitto ko be kebi fu par be njeggita caggal ma nodda mi fulbe
min kay ko malnete biyarama no latiga fu jata neddo ma yimɓe ma jataɓe laata ɓi adama fey so fondu ɓoccini joni to witti fuu o yigitita ɓocci hande makko so toñi du to witti fuu o yigitita ɓinguel makko mo yimɓe maliɓe ɗum non wordi no laati ka fuu gendima saare ma to ndemuɗa to jaɗa fuu sakite ma to garta lelle to garta jurde fey sa mayi france a famina yetta ko toon de ɓe wara ire maliga ya allah hoggumina hakkille lobbo
sakiraɓe keɗiɓe andon ɗon mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗe hande min jowti om sanne heɗade min oɗo émission kañ e émission ngaji amen kiddiɗi fuu ono mbawi heɗitade ɗum e dow site amen internet o gaɗan www.studio80.org allah holli em yontere warore ko mum ko wassalamu